Exclusive from hotvibes.co.
Shake it and double PK. Shake it. Washing on the connection. Sugar. Tabaco and the memory. But I never want to move. Nangu in the world for the Kalama. Memory. Memory. No, 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 no.
Nabaleria monishi waliba wino iwe nomba bari anga wapya nishabo wapya movaya aboniba furu nyemba bala chinja makalas tabatume kona mafoni just to check on you niba mselele kwa kama ukwarono mwele kubaya ubaya na mkuponja achuli wachave chave bala bana fiose wa mafo achuli wa oyo. Tabaco es de memoria.
Exclusive from hotvibes.co.